NinjaPhoenix.com.
Mapenzi ni tamu mama, unanipenda je? Uwezi kukata tamaa, hata nikosea je? Oh yeah, si baby umeshinda wote, utaniwacha tani sote, sitakulinganisha na yeyote.
Love, only love, my pants are getting into the love.